It's Kiddy Pace.
This one but my calling and I've been looking at me a dog no no ko maka dog no no boze bonyera ni aye on edge aye ko
it's bad
on the video ka we o ma roma tanti a dog gang kenako a dog kenako boys wing ngamo de yo ngamite pengo e gam chichelo ka we o ma roma tanti a dog gang kenako a dog kenako boys wing ngamo de yo ngamite pengo e gam chichelo. Caibino, canamo Kenny, numero bene doc dangiri Kenny. Che di peca neno long is cutty, e peca neno scut, e long mi gamma cangere cere ti quere pien od mieli, oponghi gemma chama, oh gamma cangere cere ue quere pien od mieli, oponghi gemma chama, ayoka ni tu, tac, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ta we dey kill kumiyo kawe o maro maj tan tin adok gang kenako adok kenako boys wing gamoteo gamite pengo e gam chichelo kawe o maro maj tan tin adok gang kenako adok kenako boys wing gamoteo gamite pengo e gam chichelo si o maro maj ana maro maj boy da maro maj bajero gang speed me digi yeah nyane wang ma ana ti ko me kamero dog gang suni ana mio Jalboda, chungkan, chungkan, koyo gang, chungkan, chungkan, imete katanga, chungkan, chungkan, apiru chokkan, chungkan, wiju mako maj, one wang, wa mako maj, dina toki sini, boda chiba kan, inena we, mi chulia, apiru chokkan, yew ra, eme minyo wene, yen, apiru kenyu, eh, kaweo mako maj, tan tina dok gang kenako, adok kenako, boys wang, gamoteo, gamite, pengoe gam chichelo, kaweo mako Adok gang kenako, adok kenako, boys wing, gamoteo, gamite, pingo e gam chichelo. Jalboda, chungkan, wahoyo gang, chungkan, imiti katanga, chungkan, apiru chokkan, chungkan, giri biri sken kizi wa mako mag, keyword music.